Yep.
Yeah, more mama. Music on DavePlay.com.
They call me King. Classy. You know the sounds.
Abba!
Gotta stay on the ground, but don't na mishe mishe. Misao bath the sister nenda kani wakilishe. Akunaga suspicious, hatu ajira isishe. We got the same vision to complete this mission. Man, them singing and don't shock up dingy. Ni game ya ushindi, ni meshengi ya kingi. Nko huku ni kukule kupita pita shilingi. Mambo sio mepesi kupita pita vigingi. Ah, we soldier, hasu zimenoga. Shopping fashion over na kuletea nguo pieza viatu na mikoba. Kwa sonara kuna pete ni mewe. Go high hotel, there's a place you go stay. The suitable room for you when it's already paid. Eat and drink, swim like a Mary May. I'm coming to play, baby, that is on the way. Bang, nakuja, baby, nakuja. Jiani, nachanja mbuga. Nakuja, baby, nakuja.
Nikamati usinwari. Baby hold me down, nitulie nipatie yote ya kwangu mimi. Unapogusagusa niko hoy, how boy, how boy. Popote unaposhika na enjoy. Sikatai, sichumoi.
Nakuja, baby nakuja.
More music on DavePlay.com.